tonight. Oh, tu sais, moi, assez ça pour me déchaler. Gondo yam, ya su tiki, ubu koki, kamba bali no bufufu. Kute, kwa balapa. Nunga chichi ndo onele kukubonu senzela pakum kukubonu senzitleki sangam ando onele kwanele ndo onele kukubonu senzela pakum kukubonu senzitleki sangam ando onele kwanele iminyaka sithandana ndinyamezele amanyala akho undihlaza undihlaza oh inina lili bali kamala lili bali kamala sugela namhlanje ndili bale ondi amamna ndo onele kukubonu senzela pakum kukubonu senzitleki sangam ando onele kwanele ndo onele kukubonu senzela pakum kukubonu senzitleki sangam ando onele kwanele sangam aundonele onele